Jer. Aha. Jina kubwa. Yeah. It's a Red City music. Yeah. Okay. Jina kubwa nimewasha, moto kubwa sana, spita kama Viper, Kalonzo kama Wiper, hip hop ni shash, na mimi ndiyo lighter, old school, lakini naleta shida, wisdom ni nyingi takushinda ya dida, marapa wamelala so ni wake up call, na mimi jina kubwa so of course na roll, kila weekend tunachoma picha, na vitu tunakunya zinaribu vichwa, Red City ndiyo label, mziki juu ya meko, ever cooking vitu tamu juu ya table, it's funny, video lini mama kolabo na mafans wanajua mimi mkali kutoka kitambo, hizo cypher tulifanya shows of free tulipiga, sahi nataka pressa kazi safi na wapea Kanero to Mombasa connection tena faster, buda ninakuja itabidi mkuwerada na imada na izika, hii ni mazishi ata ufanye nini mi buda wanitishi, Grammy boy uko ndio naenda kazi juu ya kazi, eh buda ninaweka mindi yo cartel kwenye game ya mziki, ukini cross na kutoa, mimi siku fichi na nukia freshi, na drip ya kikomba, na kanga niko vitu lakini buda niko soba, hip hop ni dawa, mina imeza miti ni dawa, ototo na wapea, niko busy ninajenga catalog, na musku mamali, na simu analog superstar, lakina kwanga mhumble, energy kujuka ile ya muhando, Kenya to TZ, his ya TV hii ni ama nigaote kwenye street na maji, pole pole tunasku kuma kila siku tunajituma, na mboga ikijipa hizo pesa tunazisunda. Yeah, jina kubwa ma madoka. Yeah, Red City, Red City, Red City music.